Taratibu. I love you.
I need you.
Oh yeah. Endeleni na zoezi la kula keki. Sisi kazi yetu ni kuwashangilia. Do your thing, guys. Yes. Wapi vigelegele na makofi jamani. Wow.